kuryama mbere y'ubuki ndaryohewe no kuri
ndaryohewe
nabuze icyo mwayemera ko mu mutima nakunze neza nibone isoko y'amahoro mfite ubugingo bw'iteka yo mwama mbere y'ubuki ndaryohewe no kuri nabuze icyo mwayemera ko mu mutima nakunze neza nibone isoko y'amahoro mfite ubugingo bw'iteka yo ngeze mu rugo angira umwana we ahamagare atuma mvuga we ngeze mu rugo angira umwana we ahamagare atuma mvuga we atuma mvuga we ngeze mu rugo angira umwana we uwakuvuga ntiyabona umwuka we wahera wanakwandika impapuro zanamushirana mukiza wemere mvuge ho gato ku byo wamenye naraye ndose umukunzi uwakuvuga ntiyabona umwuka we wahera wanakwandika impapuro zanamushirana mukiza wemere mvuge ho gato ku byo wamenye naraye ndose umukunzi ngeze mu rugo angira umwana we ahamagare atuma mvuga we ngeze mu rugo angira umwana we ahamagare atuma mvuga we atuma mvuga we ngeze mu rugo angira umwana we mubami nawe muhatana uzahora uri imbere mubeza nawe murwanira ikamba watsindiye ubwenge ni wowe soko y'ubwenge no kumenya umbera byose mukunzi mubami nawe muhatana uzahora uri imbere mubeza nawe murwanira ikamba watsindiye ubwenge ni wowe soko y'ubwenge no kumenya umbera byose mukunzi ngeze mu rugo angira umwana we ahamagare atuma mvuga we ngeze mu rugo angira umwana we ahamagare atuma mvuga we nasomye ku mata ta 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 amweye umwuka we